wirrende NTIC don hokka wallinde ha ummatore ngam dustanabe billa dum yidata de bonde don hokka wallinde ha gebe nay ngam o sina gurnda ummatore der lesdi Nigeria. Abdul Malik Mamman Bulakos latido goto der taskirtobe taskaram wallinde den de hubirde NTIC famtini taskaram ji fubirde den taskitado ngam walla ummatore.
We have four major areas of consideration in our foundation, that is, we have hunger relief, we have educational relief, we have health relief.
Hubirde den do hori hakkilo ha kujeji nay der maji ni dum hori hakkilo ha yebre andal e ma yebre jamu e ma yebre wirkuki welo hakkunde ummatore.